subaba, no mama. Angeke bangikhethele ukuthi ngithandane nobani inhliziyo funalo ngifunayo. Abangani nabangeke ngamane kuphela umngani inkosi impela wena. Inhliziyo funalo ngifunayo. Funa wena, 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 wedwa. Inhliziyo funalo ngifunayo. Amehlami awaboni abanye abona wena wedwa nengeke kuze shintshe loko. Bakhuluma kabi kimi, bakhulume kabi kuwe, bathi ngibonani kuwe, ngibona loku wabona kimi. Bayadlala abakhohlwe, mina ngeke ngikuyeke. Ngizokuthanda njalo nongathandi yozathande. Ngisho ubaba nomama angeke bangikhethele ukuthi ngithandane nobani. Inhliziyo ifuna loku ngifunayo. Abangani nabangeke ngamane kuphela umngani inkosi impela wena. Inhliziyo ifuna loku ngifunayo. Funa wena, 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 wedwa. Inhliziyo ifuna loku ngifunayo. Themba lami ngiyacela ngalinge lalele labantu mabethi uthando lwethu lophelele moyeni banomona. Abafuni ukubona shabulile mina nawadlalelo. Akusinkinga ngoba vele abasenzeli lutho mabanjalo abantu. Babapheka abantu abayifuni into enhle. Abakhohlwe bayeke mina ngawe ngicwele. Ngisho ubaba nomama angeke bangikhethele ukuthi ngithandane nobani. Inhliziyo ifuna loku ngifunayo. Abangani nabangeke ngamane kuphela umngani inkosi impela wena. Inhliziyo ifuna loku ngifunayo. Funa wena, 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 wedwa. Inhliziyo ifuna loku ngifunayo.
Music Engine.com.